Zenwap.com. Waliba pumulavu no munto watemo mpuira popachare kumfusha kwa limbi wabafye mulavu eka ile yaso. Ukwambo kule imona kapubai. Ukwambo kule imona vekwa tawakwa tukwa kulororo kwa kuya muli the style wai. Love na yena sometimes.
Yeah. Yangu. I know kwa linshiku waleti baby. Kula foya nini yonsemu pepi. I don't know na musanga umbi maybe. Jebanji shibeni gafwana BP. You used to say you love me tunga nati babe, I love you. I used to put nan babe above you. Aponja sini lion senati I love you. Jebanga na ipwa majuru nfosu. Ko stepo chani tefo ya lielo tuwale tampa. Makodi shod de fintu umpapa. I feel like apa mlafu na vaneka. Insansa shali pwe filamba fika. Nekusenga
wale manani kawale manachiku ni chatu. Beta unisini kalikupema wikanji paisha. Ukambenga wale manani ni uzenga watopa nani. Jeba beta piamo ni sasala nika wikanji paisha. Beta unisini nika wikanji paisha.
Yeah. What your son is on. Anyway.
Kalu.
Yeah. I miss the days, yeah, my pillow fighting. Strong love, tamadi pwa my doubting. Above for every silly thing you shouting. Respect yapa yapa you insulting. Fish if ya luvana love tuwadi nayo yaya. My sweet talk tuwadi nayo nomba yonse yaya. Mubeti ndieva neka love yonse fye kuwaya. Learning if you remember love yeso ya rifaya. Shinje banga naba senda dimbi vambi naba pampula. Wadichi kabidila pale elwe nendi pamfula. Ne hopu ya ndi ya rifyati niweka tantula. Geyu mfaneka kamuti mapa na upandula.
What?
Efo ya ba feba kamba Mpeta nga wanakano umuntu wa moya fetishinka mudida ene style. Bamsenda kwa bambipara pena chiri na mariketu waishu waka. Love grows when it is retained. And don't just take love. Give it back. Ikatapuwa.
Zwap.com.